Analyst we Kabale Ameja Godfrey Katamba alabudde abagoba ba taxi okwegendereza ennyo wamu n'okusosowaza obwerinzi bw'abasabaze naddala eri abaana abagenda okuddayo ku ssomero wakati ng'olusoma olusooka lutandika olunaku olw'enkya. Amasomero gaggulawo mu butongole enkya ngenda kusoma omwezi kkumi omwezi ogusooka omwaka guno omwezi ogwokubiri omwaka guno 2026 okusinziira ku kalenda ya ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Ngayogerako ne munnamawulire waffe Ameja Katamba yalaze n'ekyokukwatibwako ku kuvugisa ekimama okukolebwa mu biseera ng'abayizi badda ku ssomero era nti baddereeva ba takisi abamu bavuga endiima n'amalala okukola ssente ziwera olw'omuwendo gw'abasaabaze oguba gweyongedde. Ono era yalagidde b'ofiisa b'ebidduka okubeera bulindaala ennyo ddala era bakwasise amateeka bulungi eri abagoba ba takisi bano.